Kanyaga
Kitunde
kwenye hii
toto za machis kama tia wakinyea kambi kanyagia soda na togwa nobia ni woga na mbegu ili kuwe na mwagia bapa ona watalia samata toka Tanzania na nacha
nacha kachangiwa
kwa hiyo basata na nyinyi mtafungiwa na nalina babamba dude nyasubi paka ndandanda kuche Maradona ama Pepe utapata mashuzi umetaka ganjege du dude la wanangu geto butimba segerea mpaka keko oya wanangu tukutane central wafungwa umetoka kucheza yani kazi kazi
ili homa nitambe ila maneno kazi itaondea yani chuma jire chuma nitete mwakala mwai we don't care yani tumewaka moto 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 vitu vimepata moto moto moto
Jogo kashundwa kuwika ni puturu mkuyati ama ninduru mangati
Wewe
Kwelwa bongo mnachekesha na kuja na miko tusungee maisha Nati kisa
Aise
Mpaka manzese kwa raisi
Kisese
Ngoma ya moto
Nipose
Kati mtukati watukati
Paka kuche
Na nalina babamba dude Nyasubi paka ndandanda kuche Maradona ama Pepe utapata mashuzi umetaka ganjege Du Wanangu geto Butimba segerea mpaka keko Oya, wanangu tukutane central Wafungwa metoka kucheza yani kazi kazi
Yani gomba nitambe Bila maneno kazi itaongea Yani chuma jia chuma niteche Mbwa kalamba ya we don't care Yani tumewaka moto Moto, 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 moto Vito mimepata moto Moto, 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 moto Nina ni ataki
Yes
Cheza kidogo Cheza kidogo, simbuse mwenzio
Nyasubi ndana mbanyu, bebe
Cheza kwa step, simbuse mwenzio
We on top, do Dude la wanangu geto Butimba segerea mpaka keko Oya, wanangu tukutane central Wafungwa, metoka kucheza yani katika
Yani tumewaka moto, 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 moto Vicho vimepata moto, moto, moto Tambe